Papa, you a good, Papa, you a nice, Papa, you a.
Mais t'as l'enzé.
L'enzé.
Plaera.
Potea, niongoze Yesu msalabani njia. Ae, penye ni ya pana njia. Hata mambo ya wengumu utanishindia. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Nisimame, nisimame. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Nisimame.
Wanaonijua ni wengi, sio wote wanapanga mema. Kuna watu wasopenda, ukisonga wachunguze utajua kabisa. Na tena ukifanya, watashangazwa. Kuna vitu gani unafanya? Nataka niongozwe nawe Bwana. Nishike mkono usiniwache Bwana.
Closer than a brother. Hata vitu zime hadi sita boda. Cause jaja gamiso. Kasi ya mininge shapoteza tama. Life yangu inge kuwa wana. Now it's you I wanna follow, follow.
Yeah.
Hold me tight, Lord, never let go. Cover my soul so my spirit can grow, yeah. Me na bow down to the wicked foe. Jesus, me life, me want the world fi know.